Give me your promotions.
Be bang bam. A Vivian boy in another one.
Master Pandis.
Master Pan. Show. Girl, nakupenda. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi nakupenda. Me love you better than the beer. Girl, nakupenda. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi nakupenda. Me love you better than the beer. Mumpeo, munandichi mpoko.
Give me your promotion.
Osigalonzi kakanya. Lele, ndaga sigino. Tunde kakuzawa. Mukwano gono mwana wala imatabuta unze nsasira bachala abe Yerusalemu bakonai kati nze ntala ntala afia afia my girl ntala ntala in the area girl nakupendai nkwa gala nyondi nganywa katunda hey, mimi nakupendai. Me love you better than the beer. Girl nakupenda. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi nakupenda. Me love you better than the beer.
What me sing say? We be too seka chomfuka sibidi. Mana muwalo mutima wakuja kuwidi. Hey, usembera wano tobera hadi. My girl tobera hadi. You set up the train. Mana muwala you set up the train. You set up the twin. We run cool up my girl on your misabi wine.
Girl na kupendai. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi na kupendai. Me love you better than the beer. Girl na kupendai. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi na kupendai. Me love you better than the beer.
Better than the beer. Look who in a mirror. Every day you drive me high like Majuana. Come over dear, dance over there. Sagala bafala balala kuberania. Bakwangele tequila, osola marula. Simanye ndaba kuchona la vika chakile. Chiwato kuchinyola, oringa katapia.
Girl na kupendai. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi na kupendai. Me love you better than the beer. Girl na kupendai. Kwa gala nyondi nganywa katunda. Hey, mimi na kupendai. Me love you better than the beer.
Give me your promotions. The heart of music.